www.news.com waxay idin soo tabineysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
Banaan baagana ma ka tabsan yahay habaysho uu ku jeedsaday nimanka nabad sugudna haysadaan mootadan oo haysadaan mootiyalkii bajaad laa nuu shoon abdan ni haysad walaan oo dunyada hoogla kaas markasteena may leeray magaalada qorri dari kaasina
magaalada uu ku raali yare hoogani ni haysad mashaqaysid korna lafaan la qoloma
baay may leeray abdan sidee maya hoogni haysad askarta beeladku roog mar walba may nin leeyahay laba dollar sheesid dollar shaq ma intum fadhati shaqaysid waaytigna beeladkan oo shaqaysid waani beelad uu naga shaqaysan mana dadnimu dilayna dadnimu dhaana shaqada badan in diidin waani goosi
beela hoogni haysta qodada kale lama tan nooray
askarana ni soo soo fiyaste
jiirib bun maran shan ku sheen le oo ku toor nan hayna qoboon emele ray saharad yar han dhawaan wayna tumme
tumila madola da go fotiyana li tumila madola ma ba helo ma ba helaano onu tumila madola ma ushini bil qosabsan ta marneeda jaad kale lugu fadaa ma ushini wallahi wali bajaj bay doos dahabo waliyo labaatan ka jartay oo ka jaran yadon hareysin yin